mbwa mwitu wanifukuzia, wanataka kunimalizia. Shuka baba nisaidie, shuka baba uniokoe, siniache niangamie, siniache niangamie. Shuka baba unisaidie, shuka baba unikaribie.